Bali Music.
Nyambafu pasikupande kichwani, midomo yao michafu isikunyime amani. Wenipende kama sarafu, unifiche kwa pani, na unigande siafu hata tukiwa njiani. Hawapendi kuona penzi linafika mbali, udi wanachoma usiku wala hawalali, wanakesha kwa sangoma. Penzi walitie misumari, wasikupe poma, mambo yatakuwa ngaringari. Naomba zifikisheni habari kwa Ricardo Momo, urukushani za mundi na sari zimenipa somo.
Atuachani, atuachani, atuachani,
ninaenda
atuachani,
nalicheza rumba
atuachani,
ninaenda
atuachani,
nalisakata rumba
atuachani,
ninaenda
atuachani,
nalicheza rumba
atuachani,
ninaenda
atuachani,
nalisakata rumba. Wala usijaribu kuwapa nafasi wafukunyuku, watakutia aibu zao kubwa bwaja kama kasuku. Kujifanya wataratibu hawana lolote mazubukuku, wana maswahibu waongo hata mwezi mtukufu. Tusilete mbele kisamvu kwa nyama, wataona gere na kutusakama. Vibwa bwanje gere na vikuku vya ngama, watapiga ndele vipate kutukwama.
Hapa ina umbo sisi hatujali, yata wakereketa wavimi matumbo hatuna habari.
Hapa ina umbo sisi hatujali, yata wakereketa wavimi matumbo hatuna habari.
Naomba zifikisheni habari kwa Ricardo Momo, urukushani za mundi na sari zimenipa somo.
Atuachani, atuachani, atuachani,
ninaenda
atuachani,
nalicheza rumba
atuachani,
ninaenda
atuachani,
nalisakata rumba
atuachani,
ninaenda
atuachani,
nalicheza rumba
atuachani,
ninaenda
atuachani,
nalisakata rumba.
Aga rumba mama rumba, tulicheze rumba.
Rumba mama rumba, tulicheze rumba.
Rumba mama rumba, tulisakate rumba.
Rumba mama rumba, tulicheze rumba.
Tulicheze
rumba,
tulisakate
rumba.
Tulicheze
rumba,
tulisakate
rumba.